We can fall in love again. I wanna do it all again.
King Sagwa, King Sagwa.
So this song.
Just another track.
You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda,
siku zaenda.
Siede siama vamos siama, siede fala vamos fala. No te por qué te larga, si no te obari te mamá pobre toca. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, tan voy a volver. No solo clasificaba
hoy. Come on my knees, baby please. Push a mi maliza, take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda.
Siede siama vamos siama, siede fala vamos fala. No te por qué te larga, si no te opes tu ten sentimiento pra andar. Si, ya no me quedo pra dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, no voy a volver. No solo clasifico a volver.
Mapenzi ya dhati ya shatumana, na harufu ya muziki ya tuzingira. Si kwiki siringi dondosa, oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. I wanna do it all again with you. We can fall in love again. I wanna do it all again, dance with you. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda.
Kwetu alisha kupenda, kisha nimaliza, take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Na,
siku zaenda,
siku zaenda.